Download it from ilovezedmusic.com.
Amaro Selangis, cooking up the best music out here.
Aungani swala 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 fale ni fo wani fanga zikinye. Luka pila mali na doko jiteni dilimo kusina mifili fili. Put your hands all over. Kani chavisa ka dance all over. Wana keni all over. Twerk it till you touch all over. Put your hands all over. Kani chavisa ka dance all over. Wana keni all over. Twerk it till you touch all over. The way you handle, you broke me, get my bundle. Only swallow for this, so I get my bundle. I'll do what I do, but I'll never abandon. I love the way you handle, you broke me, get my bundle. Only swallow for this, so I get my bundle. I'll do what I do, but I'll never abandon. Baby, you fail now. Ni uti si shola kuthira pie. Aniko ni kukutuhela. Yale ni yale ya piti kuwe nando. Baby ni feyona. Ni uti si shola kuthira pie. Aniko ni kukutuhela. Yale ni yale ya piti kuwe nando.
You so special honey. Nikula kela special nani. Seni wana mbengenge. Uso kwa ule ni wena yomu ndendende. Lewa jitrafi jingi album home. Mwenyanga nyeza yo bam yo ma. I love you when I'm held down, held nah. Lizama peo unanike mwenge peo ja. Tima miziki yo. Mnikambo chapiliza ziki nyo. Yo unifa wani luba nisa this yo. You bring fire wani luba nisa this yo. Family lofili seo. Jay, wani tiki nya. Uwa tafela lilocho wena tiki nya. Mikiti nya, auyo maje nikufe kisi mwa. Jahalu tobi nya sipina. You end the tablet for my money. Nakula iti la fofo na mane. Fakuni swala kona foko na mami. Nakubuani chaile foko na mwani.
Nina, I love the way you handle. You bronze me get my bundle. Uni swale valiza wange mabango. I'll do what I do but I'll never.